chikunta Atembu ya gaze kunta Ibya simpuli rangabi tamye
Jimmy MC, way bad Peace mark
chikunta Atembu ya gaze kunta Ibya simpuli rangabi tamye Wildlife is
good Brianza labo na mrebo wange buwa mfaku Musimbo wangu kumiza baba tamu faku tia mfaku Polisi batu wale mofa na jibu na mbansu ireyo Kulirida mofa na jaji kuliduobu sete ya abu yao Uyewa, sulewa, tandikile wabula mnebuza Na kumazika tibiata sano kulerolu zaati kwa namba Mkuzunga zunga mumi kutuwe na chibubo ye na pubutukira Okumanena kuyangeni envire wange na pamba na nensi Baganda bange bali bakungudo ni mketo yetu wa suranga Chobu gaiga, tuwali nanga ubula mobo betuwe simi sanga Talanta mwipe magazi kukola ino batu no manga Okola chiyo, sobola chibu jama bobu tuwala wani Sala naka na kusaba chibumba mpeyo ubula mobo bundi Tuwala ye wamu tuwala ino kwange ye wamu izeyo Kubese fundiriza warale mfugiro kusi Tana geyena, zira masanu genjibo na muu
Enda chikunta Atembu ya gaze kunta yeah. Eben simpuli rangabita me Wildlife is hurt Enda chikunta Atembu ya gaze kunta yeah. Eben simpuli rangabita me Wildlife is hurt
Setumye mundolo dange dogo za vyancho Bula mwagwa funza ndi mkasonda zira na chancho Nabi kumaiso mungwa nage chitanga la cheseno Ya unanga baba ni mama zote ya funda maziga Nikuire waka ijikange bone njebali ya mpeo ya kunda Bande kilo bla mwese no buniko kama
Ebe nsimpuli rangabi ntame Wildlife is hurt Atina kukwe tunu machimu Nichokulia netulia na chimu Unobola muwe tuita mundo Chinda metuliko Why why Insine kufuki Okusino Why life is so hard Why life is hard Oh no Yeah Yeah La 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 la
Toto analia dada jucha kuamua na mateso alopitia mfanya shindwe kupumua homola Tuepushe na majanga hii dunia 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 chafu chunga sana usichafuke Wangapi ya wapo natamani wafufuke Uyu kafareo na jana jana ndo chanzo cha jana kilichofanya baba na mama onekana na mana Leo hii dunia kila ka mungu kashatu palaka Chamsingi tuombe baraka njizi ya jipigana mawaja kila aina tena ya sio ya mana Oh tushike mkono Kono situ tupe Bila weni kama jicho kafu Bila kop way back
Kenda chikunta Atembu ya gaze kunta yeah. Ebe nsimpuli rangabi ntame Wildlife is hurt Kenda chikunta
Wildlife
is hard
Yeah
Mechochene Ante huyagaze kunta
Jimmy MC Way back Peace mark yeah.